Hivi ni nani apandane na yeye?
Jesus ni namba one.
Yesu yuko mbele we.
Yesu yuko mbele.
Mbele.
You are number one.
Number one.
Jesus you are number one.
Yuko mbele.
You are number one.
Mbele.
Jesus you are number one.
Yesu juu.
Juu. Umetangulia. Uko mbele umetangulia. Yesu ametangulia, akachonga sana mwe, akaiweka mtu wa pape, akamuru watu wote, wa mtu wa pape, waiabudu kile sana mwe, pamoja na yeye, zikapigwa filimbi, zikapigwa santuria, zikapigwa naseze, watu wakasuju, Shiduraki Abeli Meko na Meshaki, walikoma wote, wakasema tuwezi kumuabudu. Mungu asiye jifu Mfalme Nebukadreza alijawa na hasira akamuru watupwe kwenye tanuru la moto wakabebwa Shedraki Abednego pamoja na Meshaki wakatupwa wote kwenye tanuru la moto wakapaza sauti zao baba yetu tetee na ijulikane nani leo wa kuabudiwa
milele milele milele
atukuzwe
Yesu we
atukuzwe
yeah Yesu we
atukuzwe
Yesu we
atukuzwe
baba ye
atukuzwe
yeah
atukuzwe
nganga nganga nganga
atukuzwe
milele mo
atukuzwe
kwa kamili kamili we
atukuzwe
milele
atukuzwe
inuriwe
atukuzwe
milele we
atukuzwe
Luvanda Studio.